Downloaded from ilovezedmusic.com.
African real body skill. Divided we four. Kufia fiongo fiena we say no. Waka na fia kule ipatula na. We are one pali ponse tu akumana. We are ganshi ni webo na inye. Na solution ni webo na inye. No manga tumelwa ni wani waka chinfia. Ise nupika tane ele wansi tuka chinfia.
Downloaded from ilovezedmusic.com.
African real body skill. Deborah.